ngurdang fulbe.
Joni njahen bama ko lamorde Mali gila nogas e jowi nabi nogas e jedi di sapa buru dunko leuru salindu ngolko lol wenyo nyenye pula kulatino ton mobondiral ngal balde didi bure pinal e martaba fulbe webita maunina Moktar Bari ko nultondirado amen bama ko.
Nokay e joyade nokay e jeddi octobre lewru tubagu festival expo art pulaku jodaki no palais de la culture Amadou Ampaté Ba jimobe yeyobe andube fina tawa pulaku jode ke ton ibu nyang kam wona no horejo festival o
donc
expo art pulaku hollaino finatawa pulaku e finatawaji siji goddi gondi mali hono bamarankobe yaade songankobe Mariam Cisse e Aminata Sangare be tawama le yeyobe
bo ide o weni tom sabide be fuan mo hawtinde da do mi yiga sifa he ha anaga fulbe anaga do singaji fa he ngari hen do fube ngari de gonnot do do weli do sane sabi feso kaaji o heba to yibe kawri kaldi jukundidi laaji gotum fu ko kam moƴƴere mawnde do
sen garo ko mi muyata o de muyata be kasi wada fa pura honno hikkani purani welde purani cokku purani yimbe mide ngada mide nodda yimbe fu fulbe e be ngana fu kala tinno kawra do e expo art pula
le balde didi de kiroji wadi ngimobe ngadobe theater e nyeybe fujoode ke ton dinda sare kam nyeydo andado le leede balebe to pulaku joodi fu
sakiraabe saraabe sayibe leydi be lalake murabe kaya fa murten nam farti murten kaya nam fa nyiibe nyiibo den nam nyiibe
festival expo art pulaku ko woni mudon de hawrani yimbe hawru be fu weli dum be parce que yimbe bayri hawru jinde batte dina tawa neno so yimbe bayri hawru batte dina tawa o fu yewete yewu dirte hore ko den jiida
tawa on to fu tinno
lati hawru dum jiibe bayri be bayri fu kaw ko kala kala so amarka ji sa abullo sa pamaran
expo art kulaku koyde mun idi woni ni der capital Mali Bamako be mo yayno mawri suni Allah jabi be ngada festival mawdo kawrito fulbe Afrique fu e leyde godde Moktar Bari vewa fulfulde Bamako